Baba Mungu saidie. Saidie. Ingare nayo. Nike unayo. Uncle Dan.
Furamulo wa level to higher level. Furamulo wa level to higher level.
Niche bora jale na ngedeke.
Hajara ina ngedeke.
Acha kira wose kina ngedeke.
Awose kina ngom.
Kala njuru na jala ina ngedeke.
Hajara kina ngedeke.
Kaleka wose kina ngedeke.
Awose kina ngom.
Baba Mungu, uwe najua masira yangu. Baba Mungu, uwe najua masira yangu.
Saidie, saidie.
Baba Mungu saidie.
Himi naita wewe.
Baba Mungu saidie.
Himi naita wewe Mungu.
Baba Mungu saidie.
You know me in and out.
Mungu saidie.
You know me in and out.
Mungu saidie. Ijeni jengo kina toni to madam. Ingara kina yom. Ijeni jengo kina toni to madam. Ingara kina yom. Yowe peke yake. Anawesha matinda yangu. Yowe peke yake. Anawesha matinda yangu. Saidie.
Iche bora jala ina ngedeke.
Hajara ina ngedeke.
Acha kila wose kina ngedeke.
Awose kina ngom.
Kala njuru na jala ina ngedeke.
Hajara kina ngedeke.
Kaleka wose kina ngedeke.
Awose kina ngom.
Ipapa langiro le tena de pare. Yongo boni mama pedori. Ipapa langiro le tena de pare. Yongo boni mama pedori. Necha ke ngokere mwana pe. Nadole ngokere mwana pe.
Iduwe mwenye tariebo.
Akaberure mwenye.
Asuoko na kiri luga boni.
Halangiro li mama yonga pedori. Arakinai, Baba Mungu saidie. Arakinai, Mungu Mungu saidie.
You my malaika,
you my hiding place, you my everything. I know you are my helper. Mungu Mungu saidie. Arakinai, Arakinai, Mungu Mungu saidie. Arakinai, Arakinai.
Nothing that I need.
Give me wisdom.
There is nothing that I need.
Give me knowledge so that I can overcome these challenges. Himugu mugu saidie. So that I can overcome these challenges. Himugu mugu saidie.
There is nothing that I need. Give me wisdom. There is nothing that I need. Give me wealth so that I can overcome these challenges.
Ibaba Mungu saidie. So that I can overcome these challenges. Mungu Mungu saidie.
Jehovah Rafa. Dio Mungu. Jehovah Nishe. Dio ye. Jehovah Shama. Dio Mungu.
Natalete mashida yako.
Jehovah Nishe. Dio Mungu. Jehovah Shama. Dio ye. Jehovah Rafa. Dio Mungu.
Natalete mashida yako. Mungu saidie.
Ibaba Mungu saidie.
My God, I pray.
Ibaba Mungu saidie.
My Father, Lord Jesus, I pray.
Ibaba Mungu saidie.
Help me, Father.
Ibaba Mungu saidie.
Mimi nalia, mimi nalia.
Ibaba Mungu saidie.
You're my helper, Lord, I pray.
Ibaba Mungu saidie.